taletazo kumunani. Wanipishe nipishe ni wape burudani. Na walisha ndimu wakina fulani. Wanapata wazimu mdundo na liyali. Sema attention, let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa msheta.
Ando muru, wanasema gaya soru. Haya foro mi, tuke mpaka tumoru. Sema ando muru, wanasema gaya soru. Haya foro mi, tuke mpaka tumoru.
We mabawa, friend, acheza mabawa.
Cheza kidogo, go down low.
Kina dada mko wapi, yeah. Kina kaka mko wapi, yeah. Let's get in the dance floor. Cheza kidogo, go down low.
Koko riko riko go. Nimewika go. Utamu ndipo ulipo go. Na kufata uko.
Aleza sambua.
Onyesha ujuzi yariye kupa kungwi.
Aleza sambua.
Yari yomo ya mumi nataka kujua.
Aleza sambua.
Koko riko riko go.
Aleza sambua.
Koko riko riko go.
Kuda ya deki, afande miye piga saruti. Na kupiga yeki, na kusafisha kama kabeti. Kuda ya deki, afande miye piga saruti. Na kupiga yeki, na kusafisha kama kabeti.
Say my attention, let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa msheta.
Ando muru, wanasema gaya soru. Haya foro mi, tuke mpaka tumoru. Sema ando muru.
Daddy.